wamechoka na mimi toka Januari hadi December. Hadi kushodo wamechoka ni vile kwa wizi sema. Watu kusiti ndo kuchacha na kupenda. Mama nuko na bitch alishabadilisha jena. Jibu DM tu staki madrama. Timoche alienda wapi pengine hata likango. Niko home na wapangia tu manjama. Nlisari kila msena nkabadilisha dinama. Siachilivi tu raisi kwanza kane zilipia. Kama laa kingia kwangu atatoka minki jisikia. Kila yuta ntaka kumoka disia. Hata siwezi tunaombea mpate vitu tawaibia.
Red eyes nikimeza ki Red Bull. Na the same guys nilikuwa nao kwa hood. Yo, na usianze kubongesha bad man. Vitu si ubonga normal kwenu ni rude. Nyoneshe one time yenye niliangusha doba. Wakasema iwezi wakaanza kuibu. Instead, wau ni admire. Nikifanya kitu anaanza kuidu. Cheki, mekumak na ndakwa chana blues. Nite sky, natoki anga out of the blues. Kuja kome tight, urudi ukiwa loose. Liwa show wazisari, hizi drugs na abuse. Fully bad, good kwetu labda ikuwe news. Natafuta ganji, njini mnatafuta views. Yoni different point of view. Isi place to, so mi staki zo reviews. Wanasema na ringa, na nikianza waku. Wanasifu saja, kila hatua huadua. So far them, siya tinatambua tena. Again again, iyo mshajua yeah, yeah. Wamechoka na mimi toka Januari hadi December. Digo shodo wamechoka ni vile tuwa wizi sema. Watu kuseti ndu kuchocha na kupenda. Mama nukwa na picho alisha badilisha jenda. Sijibu DMs juu staki madrama. Timoti alienda wapi pengine atalikango. Minko home na wapangia tu manjama. Nlisari kila msena nkabadilisha dinama. Siachilivi tu raisi kwanza kane zilipia. Tama laya kingia kwangu atatoka minki jisikia. Kila yuta ntaka kumoka thisia. Tasi wezi tunaombea mpate vitu tawaibia. Gas cooker nikipika zote hit ni hot. Nimeshika ground kago dime report. Ni hater though nikidrop pana repost. Sipiti yangi broka naenda straight kwa yoso. Sapo vipi hapo sawa. Mkofiti mabda ama tongeze madawa. Zitushike kanani zitushike kakawa. Wakule coffee ndo simblen kahawa. Unadai ku make sense ama bora tuna rhyme nigga. Kwa field kawa nyama na mariga. Mirista employees tu mindo nimeziandika. Nambia bro top simbali hata tushafika. Again again tuilete tena. Jaba safi yadi na shindwa kutetema. Unabahati ya tuko chuo munge hema. Unatoko na ukizozo unabaki kwa kilema. Mirema si home zimando naeza renga. Ukidis na kuzozea nkitaka naeza lenga. Mangua is team alafu matiwa inadenga. Na matop kwenga kinena wako na kindenga.